amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi gusa umusaruro wayo n'umugayo kuri nyirayo kandi karenga umunwa kakaroshye hamagara icyizere watakarijwe biragoye kukigarura umanika agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingazi ibanga ibanga igihamya kimeza kuri umwizerwa kugira ibanga ibanga nibyo bishimangira ubupfura bwawe Utagira ibanga Amagambo uvugwa niyo menshi kuruta ayuvuga yo Uko waba uri kose Utagira ibanga Amagambo uvugwa niyo menshi kuruta ayuvuga yo Umenya ibanga ry'inshuti mwe Kabora magana Uwirembisha bihagije Gusa wabuze umwambaro w'ururimi Muvandimwe juhisha mu nda Nabubwira baraguhunga Iyo uvuga nibwo bakwisunga Nyuma amashagaga yawe naramba Umanika Agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingazi ibanga ibanga igihamya kimeza kuri umwizerwa kugira ibanga ibanga nibyo bishimangira ubupfura bwawe Utagira ibanga Amagambo uvugwa niyo menshi kuruta ayuvuga yo Uko waba uri kose Utagira ibanga Amagambo uvugwa niyo menshi kuruta ayuvuga yo
Tuvuga uziga
hacyo haba
Tuvuga uziga
iryo utabashishwe
Tuvuga uziga
ujye urimira
Tuvuga uziga Tuvuga uziga
Karimi kare
Tuvuga uziga
Semera gasaya
Tuvuga uziga Tuvuga uziga
Tuvuga uziga